wakati wa vuli, mapenza ya kunoga yakageuka adui, baridi kani choma choma, wakati wa vuli yakanifanya mnyonge, mkono siwe chiponge, mapenzi chone chone yasini nyonge, penzi nijaze peni, usipe peni, niwe chiponge, mapenzi chone chone yasini nyonge, kwako nipuwa tele, unanitisha, unanijaza jaza na mapendo, minaridhika. Na kama nye mwana nimea haya, minaridhika. Unanichaza, chaza na malavi, minaridhika. Basi sawa, umeniweza, umenipumbaza, umenikoroga na mapenzi. Umeniweza, umenipumbaza, kesha popo, utamu na nitapako, mapenza mepamba moto, nadekezwa nadeka kama mtoto, sipowe nipechanga moto, uwajuewe haupo soko, mapenza mepamba moto, kunifura hatele, unanidisha, unanijaza, jaza na mapendo, minaridhika, na kama nye mwana nimea haya, unanichaza, chaza na malavi, minaridhika. Basi sawa,
umeniweza, umenipumbaza, umenikoroga na mapenzi. Umeniweza, umenipumbaza,
beats.